Get free music on mdundo.com.
Gambo tufuga voti pana Uganda tusiri wazotyo poli wange richata kutambutufu ne mapu ya Uganda sana wojisula poli munafu sinyongu miekulangire gwata tunayogeranga valye bukodomi otufugo tufira ko chichimuzeyi batuza do tufuga tuzalo tutwala mwaba wagajaja chenda vye chitufu obongo mamu obulike chichamu mbwa kolede Uganda virunji vinji era mbuya alina vision ya Uganda mwakafa muweza vision mwaka ziri ya vision banansi bameka kati abafira mu Dubai mwaba woza muzeyi alina pulani babuza namalafa kajenda yuge komao
atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo tonyinye walai atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo tonyinye walai atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo tonyinye walai atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo tonyinye walai
muzeyi gwentu yozigendo kuva olwalero leka nkusabule mafani banawoza omanyi webuzabuza werungi ya sebu naye ngojudde nkumutima gw'omukambwe bandye wange munteriteride natadde kawotyuni z'omubanda kino ekisajja kibbalamu nekijja nekivayo kitandika ekibambira omubanda mboyo Bobi Wine nja mmusasulira ajayimba ennyimba ze ku mazalibwa g'omujambula kyabuzisa amatama nekivivenga n'omutwe omunene ogulinga oluwengo okuyimba mwakumugobako ne mucacanca ate muzunga jimba linako obuswera wabula nkulabudde musajja watu kwata omumwa gwo gujje ku pulezidenti waffe
atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo twenyine walai atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo twenyine walai atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo twenyine walai atufuze nyo mazima neda neda atufuze nyo nyo twenyine walai
tulabye ne kagutono wa kokonyo yaleta nenguzi sowani kuchotoze songa nije yavate wali amanyiro choka neja tulazate wali ategera ii muzeyi ngojoga ujoga feno tulinda lufa tulabye n'obulamu obwokira obuwomu okutusana konga tewali ategedde nga nebitwe mazamu munsi bya bulimba muzeyi manya Dekambete gulo mani bakambwe
bakambwe
bankuba bomo bano bakambwe
batisha
lekambete gule sirina galwana
bakambwe
bankuba bomo mani bakambwe
batisha
sigade ize pya kasajja kamwe
bakambwe
kamwe kabale kala kanindi kange
young generation